Papa first. Get your ass,
Gari tajira mune Anikoma fresh kandi nako tamune Dore nana timi wanye Tikozi rebu zimata naka bebe Nga o baby satira Satira wizarida Basi baby fatira honsi Nganira anda zanza moka Fatira nanaribi Presioni ya indi La porte tu verte Fatira nanaribi Presioni ya indi Niyo nava nakubiswe sinakuburira mayaka bajaji Niyo nava nasiriwe sinakemera kuri sofa Baby bangu kaza niyo pizza sinja mutaraza Urabizi mazi minsi nigusaba tonight simurara Jewe ndumashaka kurya pizza sinja mutaraza Urabizi mazi ninsi nigusaba Tunaisi mnirara Aswe ya nuzabura mata In case you got me umata Zakora njere ni nyamata Iyo bredita zabura bata Zuburjubi shaka mo Ivi kundabjane temuraje ndahe anje Zuburjubi tkwara mo Never hesitate ibi ni mamo Nyurgwa 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 ni ya love Nyumva nyumva ni wawe my lover So baby come over to me Tkwibo nani re Hey yeah Niyo nava nakubis kwesi Nakuburira mayaka bajaji Niyo nava nasiriwe Sinakemira kura nuri soba Baby wangu kaza niyo pizza Sinja mutaraza Urabizi mazi minsi nikusaba Tonight simburara Jewe ndumachaka kurja pizza Sinja mutaraza Urabizi mazi minsi nikusaba Tonight simburara Baby nyaruka nzanira pizza sinja mutaje Urazi ko mazi minsi ndayigusaba Tonight sindari nzara